ngeza nawe uzoyibonela. Unit 1-6, she's done it. She has a konje tumobela. Abatatazeli, but once bambamba bakudedeli. Ingakho ngithi mina kwena, iHamas daily. Ikazi, 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 ikazi. Ngiyashizilwa abanye babafowethu bayakhimbilwa. Ziswele umsila ngoba ezinye izinto zimbila. Insimbila isho sidididinge kungamincila. Zithini la siphithi phithi sila sibonga ukuphila. Bayakutomula eningini uhlukanisa inkethe bayitovula. Bayakwazi ushisa ubizibhethe amagovula. Ayakhonkotha meke kwathi kente khenqe. Khona idomula khona neqenqe inkunzi banjwe mini. Kuba west make kwahlwa makhuganga kini. Awanendaba makushubuya lahlwa grula onsangwini. Uswele umngani mungabhemi nakwimfashini. Mongaqinisi kumatheke nawuqemi. Ungezi ngophapha gazi obaba bashawa bafazi. Inkani gazi ungadazi kuzophaphalala igazi. Ushiya umanaphanapha mawuzenza usiyazi kuyafiwa lapha. Ingakho sengibalekele mlazi.
Ungeza nawe uzoyibonela. Unit 1-6 she's done it. She has a konje tumobela. Abatatazeli but once bambamba bakudedeli. Ingakho ngithi mina kwena iHamas daily. Ikazi, 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 ikazi.
Lapha hleziwa, ngapha hlezi kuliwa. AMC kuyafiwa, ungezwa kuthiwa. Mongakholi ubozwakala uzoyisholo wena. Wawulapha umjite one rob istolo wena. Amathekena yithithithi uwathole emithi. Ngoba ngakithi okade hot uphenduka imbithi. Igebeng nabathakathi baxetshula umphakathi. Ngidabukela abafela ubala bethi baqitshwe inhlabathi. Kodwa kuzolunga siyathemba baba ngiyakubuka. Ngiyacela buka nje siyabhupha siyaphela. Ngiyashuba mningi mkhuba ngivula isifuba. Engatho wakho umusu ngawuthela. Usenze sibambisane siye kubulalana. Singaphinde sikhalisane kodwa sithi ukuzwana. Ushiya umanaphanapha mawuzenza usiyazi kuyafiwa lapha. Ingakho sengibalekele mlazi.
Ikazi, 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 ikazi.